Miss Grill ndani ya bi, kama niko chini sijafika, lakini kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota, bodadon, 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 bodadon. Kama niko chini sijafika, lakini kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota, bodadon, 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 bodadon. Nianza kiwa chini sina form sema, jia ta presenta kuzipush goma. Sela kanambia sezi game tena, fatali nyache mzikini na West End. Asa nimefika kwa maho braba, kisho makolabo na mabig baba. Kisha dinga kali niko jumbaya, kitu kwangu mimi sema big time. Mpuma zina shika ni na run down, maheta mesha bonga mesha come down. Supo nani fota kisi go down low, low, yeah. Kama niko chini sijafika, mimi kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota, bodadon, 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 bodadon. Kama niko chini sijafika, mimi kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota, bodadon, 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 bodadon.
General kitundo nita mesa Maxwell. Na klubu nikishuka wanajua nita kela. Wasupa kila kuna wana nita batim. Nasema funja fupa kama meno ipo. Wasupa kuna hepe tome hela zipo. Nasema sema slagana, zaga zagana inline. Chapa chapa wae wae uu. Madija kini cheki wanasema real nigga. Mafanswa kini cheki wanasema pool trigger. Madija kini cheki wanasema real nigga. Mafanswa kini cheki wanasema pool pula.
Kama niko chini sijafika, lakini kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota, bodadon, 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 bodadon. Kama niko chini sijafika, lakini kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota,
bodadon, 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 bodadon. I'm the bodadon, I'm the waterman, I'm the killer man. Baby won't be your little jenga nta wabondo now. I'm the bodadon, I'm the waterman, I'm the killer man. Baby won't be your little jenga nta wabondo now.
MC Bajana Jidaila Meti, amekubali Miss Kila na Bidi. MC Bajana Jidaila Meti, amekubali Miss Kila na Bidi.
Iti nasikio kuma Western kuna King. Hawana nguma wana chedo na Jidai tu. Sijuni nani amewambia umesha come through. Hawana cheda wana kitu mejikron tu.
Kama niko chini sijafika, lakini kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota,
bodadon, 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 bodadon.
Kama niko chini sijafika, lakini kuna siku kitashika. Na hizo ndizo dreams ninaota,
bodadon, 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 bodadon.
Oi maze. Ati nasikia kuna King huko ma Western, yani anaitisha wenzake madu ile wa market. Yani mbone mwenye situmie ya market atoke. Sila beef maze. Ini ngire mse. Nyama ndunu. Sila beef maze. Tulabuka ka brothers tu.
Ba 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 ba.